is there for miracles for me.
I testify the healing.
My God has announced it authority.
I testify the conquering.
I testify the mighty name of God.
I testify.
My everything this year be good or good.
I testify the power in me.
Declaring the victory in everything I do.
I testify the healing.
My God has announced it authority.
I testify the conquering.
I testify the mighty name of God.
I testify.
Neno la Mungu linasema uzima na mauti piko mbele yako, na utakachochagua hicho ndicho kitakachokuwa chako. Nimechagua uzima, nimechagua maisha marefu, nimechagua afya njema, nimechagua maisha ya juu, nimechagua furaha, nimechagua mafanikio. Nimekataa kuonewa, nimekataa umasikini, nimekataa maisha ya chini, chini, chini. Chini kuna laana, chini kuna mauti, chini kuna mikosi. This is the year of miracles.
I testify the power.
I say, is the year for miracles for me.
I testify the healing.
My God has announced it already.
I testify the conquering.
I testify the mighty name of God.
I testify.
My everything this year be good or good.
I testify the power in me.
Declaring the victory in everything I do.
I testify.
I testify. Unasema nini juu ya maisha yako? Unasema nini juu ya kazi yako? Unasema nini juu ya afya yako? Wewe unasema nini juu ya huruma yako? Kile utasema, sema, sema kwa kinywa chako, nicho kitakuwa, kuwa, kuwa, kuwa chako. Kile utasema, sema, sema kwa kinywa chako, nicho kitakuwa, kuwa, kuwa, kuwa chako. Mimi ni mushindi, mimi ni mushindi, mimi ni mushindi.
I testify the conquering.
I testify.